baninga baila tangai nakobitu na kalisusu boye saki bondokio ezala kai lokonijo ee baninga baina gayo suwa ho makile ina nzoto na ebite utina makobo mama chantele kanzoto onga mozoi chantele kanzoto onga mozoi Fela nini yo kaka mobali mobali toko welaka ajali okipe na moni ite mali kundudie ito dimboka bakangi mosele pende makundinga upapipe asiliki pipive ya boto mama pipive ya boto bakokota tina oyele toka kufela nini yo kaka mobali
Thank you.